everybody comes back. Nahisi huzuni moyoni nikikumbuka penzi la mama. Nahisi huzuni moyoni nikikumbuka penzi la mama. Mama, 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 mbona ukaniacha? Mama, 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 mbona ukanitenga? Mama, 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 mbona ukaniacha? Mama, 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 mama. Kila ujami nateseka, kila ujami ninalia, huku na kule nazunguka, ai, ai, mama. Na imesia nani angalia, shoto kulia nani angalia, ai ai, namkwamilia, shoto kulia namkwamilia, ai ai, namshikilia, ai ai, mama, mama, mama. Nahisi huzuni moyoni nikikumbuka penzi la mama. Nahisi huzuni moyoni nikikumbuka penzi la mama. Mama, mama, mbona ukaniacha? Mama, 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 mbona ukanitenga? Mama, 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 mbona ukaniacha? Mama, 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 mama. Oh, nalia lia, oh mama, nalia lia, oh, nalia lia. Nalia lia, mama, mama. Sina uwezo kurejesha mama, ila kumomba Maulana kweke pema, mama. Mjengo kila siku ndo nile, Mola na kuwamba unishikilie, hapa na pale nikafanikiwe, ey, ey.